Ogni bere, ogni amare, cacciare Ogni bere, cine cogna mamie, cacciare Adi ebube, 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 ebube. Otu otu idi ebube, jinatema ebube. Nehi edi ebube, jinoma ebube. Babali di ebube, jinoma ebube. Bem nehi urai di ebube, jinoma. Baidi ebube diomube chimidi ebube o diomama ebube oni oye ebube 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 oni oye ebube ebube oni oye nike ebube oni yaka ome ebube oni yaka ome Tonu ye buberike, oh ye buberike, glory. Chineke di abubenezia. Unye kwestini tu kwa shiobi, kajihoba bu chineke, nkuso nile nkendiagabo. Ebube, 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 ebube dike. Ebube, ebube ma e, ebube. Ebube ijure niwe, jioba ma oye ebube. Anjenu, onyuku chineko ma onyama. Tonyo ebube, ebube. Inosenti tonyo ebube, ebube. Ebube ejure eligbe juwale Eligbe na saforu ya Eligbe na saforu ya Adosimiri na saforu ya Anufe na sichineke Anetodiyo Omumado na siye Onyebube Onyebube Ebube Oyebube, oyebube, oyebube.
Agana mama.
Oyebube, jiobama. Oyebube.
Asumi.
Chineke midi, ebube, jiobonyuku, ebube. Hamama masa masi, ebube, jiobama, ebube. Asumi ni besaida, ebube, jiobonyuku, ebube. Ina woria na na ego, ebube, ebube. Ine yewa oye bube chineka ma ebube onu oye bube ozo na kunwa oye oye bube oba kana kunwa onye were industry ba na kunwa ebube ni madodi ebube chimo oye bube oma
oye bube
ke na bi oye bube Uzi jai de bube,
bube
malai de bube, ndi japanu yoye bube,
bube,
ndi japanu yoye bube ma, bube bube bube. I will be singing, I will be singing, I will be singing. In Jerusalem,
I will be singing.
I will be singing.
I will be singing
in Jerusalem. Hallelujah.
I will be singing. I will be singing. I will be singing in Jerusalem.
In Jerusalem.
I will be singing.
In Jerusalem.
I will be singing.
In Jerusalem.
See?
I will be singing, I will be singing,
I will be singing,
I will be singing in Jerusalem,
Jerusalem.
I will be singing, I will be singing, I will be singing in Jerusalem, in Jerusalem,
in Jerusalem,
in Jerusalem. In Jerusalem,
in Jerusalem,
in Jerusalem, oh, in Jerusalem,
in
Jerusalem, in Jerusalem,
oh,
in Jerusalem. Agam na babu ma, agam na babu na Jerusalem. Agam na babu ma, agam na babu ma, agam na Jesus na Jerusalem. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Itu chineke
le
tu juwa ba
na
ni yabuche
agam na baba mana Jerusalem
itu chineke
ama
mama sama sie ugwa
na
reze ndwe
agam na baba mana Jerusalem
ikene di pa
ane
to toyele agam ne to dadi
Na
Jerusalem Oga tomoton kuku Oboro na mbusa ya nuwa Abu okwa ya neligwe nobo chia Weto Jehovah buchine kenkoso nile nkenjaga
Agam na babo ma Na Jerusalem
Agam na babo ma Agam na babu neligwe Agamu na babo ma neto chine koma Agam na babo ma Agam na babo ma Agam na babo ma neto chine ke Hallelujah 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 Iga kwe soro boya Iga kwe soro Mane miga pesere
Agam na baba ma
Sheki na gane to chineke
Agam na baba
ma Obade, 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 obade
Agam na
yes.
baba
ma Na Jerusalem Obade ribe Jordan Ushamin Obade ribe Jordan By and by, over the river Jordan, we shall meet our Savior over there. Hallelujah.
Over the river Jordan,
Jordan, Jordan,
we shall meet over the river Jordan.
By and by,
by and by, over the river Jordan,
oh, oh, oh.
We shall meet our Savior.
Oh, oh. Oh glory, hallelujah. Thank you, Jesus.
We shall meet our Savior over there one day.
Over the river Jordan, we shall meet over the river Jordan. By and by, over the river Jordan. We shall meet our Creator over there.
Glory.
Over the river Jordan, Jordan, Jordan. Jordan, Jordan, over the river Jordan,
hey,
bye bye, over the river Jordan,
Jordan,
hey, we shall meet our Savior over there. Praise the Lord,
over the river Jordan,
we'll be there.
We shall meet over the river Jordan,
oh, we'll be there.
Bye bye, over the river Jordan. We shall meet our Savior over there.
Hallelujah.
Over the river Jordan,
Jordan,
Jordan. We shall meet over the river Jordan,
over,
over, by and by. Over the river Jordan,
over, over, over.
We shall meet our Savior.
No family Jordan now. Iba hon kam ga wese hiru ni. Iba hon kabu otu toge juku tonen no bo chia. Oh.
No fake mini Jordan.
No family Jordan.
Kam ga we. No fake mini Jordan.
No family Jordan.
Nemesia, o fe kemi ni Jordan, Jordan. Kam gahu o ye zopta ne bahu. O fe kemi ni Jordan. Kam gahu chine keru ni o fe kemi ni Jordan. Nemesia, o fe kemi ni Jordan. Kam gahu o ye zopta. Never more, oh, more,
I don't know.
Oh, thank you, Jesus. He's coming by and by.
He's coming by and by.
A better day is drawing.
He's coming by and by.
He's coming by and by.
A better day is drawing. He's coming by and by.
A better day is drawing near.
That glorious day.
He's coming by.
What a wonderful day.
Lekona bia ruso. Obochi ehuke die bube, lekona bia ruso. Obochi ehuke kacha sema, lekona bia ruso.
Lekona bia ruso,
asin lekona bia ruso. Obochi ehuke kacha numa, lekona bia ruso. Ina boya,
lekona bia ruso.
Ubochi ehuke kacha male kona bia ruso.
Ubochi ehuke kacha male kona bia ruso.
Likona biaruso, likona biaruso. Obocha uke katano male kona biaruso. Obocha botu tege jonum, obocha inge popweze. Obocha uke katama, likona biaruso. Likona biaruso, likona biaruso. Obocha uke katama, likona biaruso.
Lekona biaruso, wacha uke kachama. Lekona biaruso,
ona biaruso,
ona biaruso,
ona biaruso, ona biaruso,
wacha uke kachama. Lekona biaruso,
ringi joy be, ringi joy be, joy be. Ringing joy bell, ringing joy bell, ringing joy bell, ringing, 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 ringing joy bell, oh ringing, 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 ringing joy bell, oh ringing, 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 ringing joy bell, joy bell, hallelujah, ringing, ringing.
Ringing, ringing, joy bell.
Oh,
ringing, 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 joy bell.
Hallelujah.
Ringing, 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 joy bell,
joy bell. Ringing, joy bell.
Ringing, 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 joy bell,
joy bell, joy bell.
Ringing, ringing, ringing,
ringing,
joy bell,
joy bell.
Ringing, ringing.
Wambiri bongo ahu, wambiri bongo disye mpwike, iye bube mena o, wambiri bongo, menu mpoto ahu, tienu mkwango, mkwango, kushye ike kuwa, 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 kuwa mbiri bongo,
kuwa, 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 kuwa mbiri bongo,
kuwa, Tiempongu, tiempongu, iye bube melanu, omu wajia no meri bongu, mwanyaga mwala nga, tienu pongu nezia, lenu wohisa hulu,
Kuwa kuwa mbiri bongo mbiri bongo.
Oni oni ewele lowe ya.
Kuwa 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 mbiri bongo.
Ewo
kuwa
ewo
kuwa
ewo
kuwa kuwa.
Iye bube mela iye bube mela iye bube mela.
Kuwa kuwa
mbiri bongo. One day we shall be free. One day, free from sickness, free from trials, free from sorrow, free from dying,
we shall be free.
One day,
we shall be free.
One day,
we shall be free.
One day,
we shall be free.
There will be no more sorrow. Over there, no more dying. Over there, no more weeping. Over there, no more crying. Over there, no more hungry. One day,
we shall be free.
One day, we shall be free.
What too much, yeah?
I get wet on my.
What too much, yeah?
What
too much, yeah? Get wet on my more.
Get
wet on my me.
One
I'm so good, go away.
One
I do, jump, go away.
One
I home, go away.
One
I'm here, go away. Anybody,
am
I so bad?
Am
I no money?
Oh,
too much.
Oh,
too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, too much. One out of one, get a good one. What the other came around my kid was the right. Evan in Gala. John is sitting in Gala. You don't have a book in Gala. Hope you know I love me. We don't know that China can put up on us. Who learned them or to take Bobby Bill? I don't know who goes to Amgaba World. Ana magido suru
wenne
to bache wa na mbo si poro nu we la unu we no na be mu we ni o ka bo kan ke gbera yi aga ma le ba mu to bache
one day
Joe Best Music Joe Best Electronics Enterprises Nigeria achọwa huna na ya kona gbadibia oyaimbo Joe Best ginye gi kpocha di na feregu video na film mangendi banyo mangendi ocha no di video video cd cartridge na cassette udi obula ichoro ya na wholesale kom na retailo anyenia oh oga bokwana ya patareje tu anyi home of music hey Joe Best Isulu ayanye dina F1 number 4 na 5 for Obete main market Enugu. Ngalaba imburu B181 railway line Obete na kwa F1 extension number 11 Nchiriti railway line Obete main market Enugu. Phone 0803-6735-929 Mobu 0804-6103-765 Joe Best Music Anyine nyekwara ndi nwere onatarachi na egwu aka itinye egwu ha na record na kwadokwa ndi oche dike o ibekuta anyi ta anyi na ga kpa nkoba maka nka
egwu na emere ndi mmadu bu ka chukwu suwe cho anya maka chukwu popta mi mi esi mmere ndi mmadu maka ihe gbasara egwu na adi mu mma o mere mu we tinye aka ni ihe gbasara egwu na odidi ichi ichi ozugbo nwanne nwoke bu onye mere egwu a bu onye nka na akpo evangelist babalon o artist onye egwu nke egwu a o mere we nye mu nwa we mu di marketer nwa we na achoka wupte buyazia ni ihe onyonyo nke video nke tv nke ndo wa na afu anya anugo nke ano 90 mana ugbu a na ewupte nke aga na afu anya na afu anya wono onyo na afu azu mwa no mbo onye buri maketa maki aga ndi wesi ka ntinya aga ni ha we na emi ko we gboro mkpuru obi we nye chineke ayi ana me enyelu ndi na ebido ebido aka site ni na afu dat na egwu ha na nwupte ri na ndi afele egwu ndi ogbara ofu bu nke ana akpo cd nke ana akpo cassette cartridges ogwazi mgbe ano na record mgbe record aga na maka na ayinọ na kita na ogbara ofu na odidi iche iche bu ndi nke mkpọgoro afa ugbu a ya dị ka ndị ochie bụ ndị nke na-akwado akwado ụfọdụ bụ ndị megoro ogwu ochie a na-eweta odo si na rekọdụ wofe ya na kaseti ụfọdụ adị na cd ụfọdụ ka anyị na-emekwa ọdịnụdị dị iche iche ndị nke bụ ihe dị iche iche mkpọtụ dị iche iche anyị na-ewepụ mkpọtụ dị na eme ya ọdụ ọma mma karịa otu ọ dị mbụ.
Joe Best Music mpekerịta na akụ na bagadi nwanyị o Joe Best.
Abụ otu tejula m ọnụ taa ihe ga aka ndụ na-akpọ oku na asị bịanụ soro nụ nkele Chineke n'ihi ihe abụba mela nwanne m bịanụ lere
lelele
bịanụ lele
ndị
enyi m bịanụ nụ lele mmeso ma Chineke ma nwanne m bịa n'ụlọ lele nwanne m bịa n'ụlọ lele ezinụlọ m bịa n'ụlọ lele mmeso ma Chineke dị ebube n'ebe m nọ agbata obi m bịa n'ụlọ lele
unu
bịa n'ụlọ lele
Nigeria
bịa n'ụlọ lele mmeso ma dị n'ụlọ ma ezinụlọ m bịa n'ụlọ lele unu bịa n'ụlọ lele mkpụrụ okwe bịa n'ụlọ lele Alachukwu mere ezi Alachukwu chọrọ ma ụmụ mkpọrọ okwe bịa n'ụlọ lele ịhụ na ya Chineke ma mmeso ma Jehova ịma mma ya dị ebube. Ịma mma Chukwu ịma mma Chukwu ịma mma anya dị ebube mmeso ma Chukwu mmeso ma Chukwu bịa lele mmeso ma mmeso ma anya ezinụlọ m bịa n'ụlọ lele unu bịa n'ụlọ lele unu bịa n'ụlọ lele ezinụlọ na-ebi isi bịa n'ụlọ lele bịa n'ụlọ lele Jizọ bịa lele umeligwe bịa n'ụlọ lele mmeso ma Chineke ma ịhụ na ya Jehova ịma mma ya dị ebube. Oh Chineke na-emela ekele dịrị gị Jizọs. Bịa n'ụlọ lele bịa n'ụlọ lele bịa n'ụlọ lele azọpụta gị bịa n'ụlọ lele ibu n'ụwa eluigwe ike nwere ọsọ lele nwa ọma ka o jiri chọọ m mere ihe ọma Chukwu mere mbụ ọrụ ebube dị abụ otu tejula n'ụmụ lelele unu bịa n'ụlọ lele ịnọsenti bịa n'ụlọ lele
chichano belele Shake na shake na mama Mwachi kumena jale Bemuche tariyo momenu rumeti wenu haleluya
Bemuche tariyo momenu rumeti wenu haleluya
Bemuche taralo malenu rumeti wenu haleluya
Bemuche tariyo momenu rumeti wenu haleluya
Mane mubiale
ya
mane mubiale
ya
mane mubiale
ya
mane mubiale Lisa dale, 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 umeli be dale, atako tangi dale, ibu umeli be dale, ezimu be mu dale, obolo ya dale, obolo ni pa dale, ane mu dale, 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 ane mu dale, dale. Danule, le somachi neke, danule, danule, unaya chineke, danule, danule, amara chineke, danule, danule, mukujite chineke, danule, danule, anebube chineke mo, danule, danule, anemu yenu ya. Ane mune nuya, ane mune nuya, kimelibe nuya, kimenu chineke, kimenu mchiyobaye, kimenu chineke, yenuya, yenuya, mwane mune nuya, yenuya, yenuya, ekelama. Mane mu yenu ya, yenu ya,
yenu ya.
Diso yenu ya,
yenu ya,
yenu ya.
Ututu
yenu ya, ekelama chiyogoma. Neyi yenu ya,
ekelama
chinekemu. Abali yenu ya,
ekelama nuru ya.
Inanubala yenu ya,
ekelama nuru ya.
Ina nuba miri ya,
eke na manu ya.
Ina nubelu yenu ya,
eke na manu papa.
Ina nutoria yenu ya,
oti toma namazenu ya.
Ina muwa yenu ya,
oti toma namazenu ya.
Image wulu yenu ya,
eke na manu mazenu ya.
Digi wa yenu ya,
eke na manu mazenu ya.
No no trouble no,
yeye kele no mazunya.
Iwe giri yenuya,
eke noma no mazunya.
Wanne mu yenuya,
wanne mu yenuya,
wanne mu yenuya,
eke noma
yenuya,
eke
linsa yenuya,
yenuya
yenuya,
eke noma.
Chineke sere ka nye nye kele n'otutu. Ono ndobu na ka nye nye nye.
Oh yes.
Mwadi ma mwadi nzo ka nye nye otutu. Ya mire nye chineke otutu.
Eze Jesus,
eni mama Jehova.
Eze Jesus,
eni mama Jehova.
Eni kenyi kibuo,
eni mama na bepalo.
Eni kenyi kibuo,
eni mama na bepalo.
Eni kenyi kibuo,
eni mama na bepalo.
Eni mama na bepae,
eni mama na jile,
eni mama na
bepae,
eni mama na
jile, eni mama na jile, eni mama na
jile,
eni mama na
jile, eni mama na jile, eni mama na jile,
eni mama na jile, eni mama na jile, eni mama na jile,
eni mama na
Odi enyi nke kacha sie enyi ke mu onwe mu were God, when Jesus Christ, any nadi aga de po na mbemba na boko. Abona we no. Ime madun ku we. Oga aga de po ge. Jesus, adi aga de po cha cha. Ya me, wana me ye yita. Owe de lege namma. Iki ne meka. Chineke gozie gi na na Jesus. Amen.
Ezeni kenyo yo
yeyi mama
yeyi mama Jehova
ezeni kenyi le
yeyi mama
Jehova ma
ezeni kenyi
yeyi mama
na bempa
ezeni
kenyi
yeyi mama
na bempa
Is
any Kenny?
Come on, be any
city.
Then as a Jesus,
now
one as a
Jesus.
In my own, in my
own,
in my own, as a Jesus.
In
my
own,
in my
own. Oh, thank you, Jesus. Even your mom, China, can now. Chime dani me oyi onye bube onyama
jojo mai
abum bahagi
na chine kesire
abum bahagi onye bugoma onye bugoma
na chine kebu
onye bugoma
Jegwanu ferole, abo mi hembi mo kaji ho basi.
Asina rum ni la boron won. Oga Yesu inye Chineke kele. Asina rum aburon onye,
ozugi inye kele.
Asina rum aburon onye,
ozugi inye kele.
Asina rum aburon onye,
ozugi inye Onye bube kibe,
Ozugi, onye mama kibe, Chineke, onye bube kibe,
Ozugi,
onye mama kibe, Chineke, onye lebube kibe,
Ozugi,
tobenu Chineke, tobenu jamanu Chineke,
Ozugi aye,
Ozugi aye,
Ozugi aye,
Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye, Ozugi aye,
ina siya e mama siya e mama ina siya e mama ina siya e onye bube Jehova mama siya e onye bube konale mama yeso machineke mama ina siya mkpuchite chineke mama Iwunanya Jehova mama Nyanya keti mugoro me mama Mama chineke mo mama Jehova me Mama chineke mo mama Jehova Mama chineke me imela Jehova ma imela chineke mo imela Jehova ma
More music at ibosongs.com.